Mahi nama rua te kau mā waru. Titiro ki ngā whakaahua, kei roto I tō pukapuka. Look at the illustrations in your book. Whakautua ngā pātai, kei te toru te kau mā rima o ngā whārangi, ngā whakaahua. Answer the questions. These illustrations are on page 35. Hei tauira ēnei. A.
How had the time?
Toru karaka.
E.
How had the time?
Ono karaka.
Tahi.
How had the time?
Kotahi karaka.
Rua.
How had the time?
Rima karaka.
Toru.
How had the time?
Iwa karaka.
Whā.
How had the time?
Te kau karaka.
Rima.
How had the time?
Waru karaka.
Ono.
How had the time?
Fitu karaka.
Fitu.
How had the time?
Te kau mātahi karaka.
Waru.
How had the time?
Te kau mārua karaka.
Titiro anō ki ngā whakaahua nā. Look again at the illustrations. Whakautua ēnei pātai. Hei tauira ēnei. A.
How had the time mai hoki mai ai apita?
Nō te toru karaka.
E.
How had the time I oma mai ai ngā wāhine ki ki muriti?
Nō te ono karaka.
Tahi.
How had the time I hoki mai ai apiripi mā?
Nō te tahi karaka.
Rua.
Hea ha te taima I tai mai ai a huani.
Nō te rima karaka.
Toru.
Hea ha te taima I hoki mai ai ngā tamariki.
Nō te iwa karaka.
Whā.
Hea ha te taima I waia mai ai a karaiti ana.
Nō te te kau karaka.
Rima.
Hea ha te taima I haiana ai a roimata I ngā kākahu.
Nō te waru karaka.
Ono.
Hea ha te taima I oho ai a tio.
Nō te fitu karaka.
Fitu.
Hea ha te taima I hairea I a tāmati ki te hōhipera.
Nō te tekau mātahi karaka.
Waru.
Hea ha te taima I hairea I rātou ki ngā rua wāhia.
Nō te tekau mārua karaka.